track.
Check out this jam from aplangamusicpromo.com. Check out this jam from aplangamusicpromo.com.
Zangala chabe my example, I think that you would be mad. Zangala mumba uyonja. Kukula kwatu. Kulibezo kaniza kukuti fetinga kalepo na bantu. Munga lelo. Manchi utare. Atumana wanga bwila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawe yako yo videte shahe. Manchi utare. Nanga bila ni kubangu shule. Daya yeyo zima kumanda ni keke. Nitawe yako yo videte shahe.
Banandelo mba mune ntepela konfendeka. Kati kwa nisha ine na maka ya andi. Isuriro mwishi na nena. Banandelo mba mune ntepela konfendeka. Kati kwa nisha ine na maka ya andi. Isuriro mwishi na nena. Baba,
Mama taught me one thing, never give up. When they beat you down, please pick it up. Dawe yako ili mukufika manje. Fena they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flop. Ngati sunga rende, oke kro. Manje na eji
uye.
Nanga bila ni kubangu shule. Daya yeyo zima kumanda ni keke. Nitawe yako yo videte shahe. Na yeshi utahe. Nanga bila ni kubangu shule. Daya yeyo zima kumanda ni keke. Nitawe yako yo videte shahe. Laba manjelelo. Haba manjelelo niso jambe iwe. Niso jambe iwe. Haba manjelelo.
Check out this jam from aplangamusicpromo.com.